the sound.
After Simba, Nani, you are. I got. Honky Master, Nani, you are. I got. Pierre Liquidi, you're a sinner, you are. Nitawezaje kudumu kwenye mapenzi? Umekaji na roho ngumu sana mwanangu. Hawa mababu zetu wenyewe mapenzi yaliwashinda. Karibu sana ukubwani mwanangu. Aga.
Baby, yeah. Baba Diamond, Shadow Boy.